Sanya, we are dear.
Not ye be now as in Nurusa.
Na ye showing now.
Nay, stress only in Becassa.
Nakasa ni musu wama yin to me. Ama ye to me free baby a opese ye free. Na ye do baby a opese o diyengo. Ye fat to me a ebe mani musu do mum na wo yesu diyemo. A hon hon biya eni ye di esie. Eni wana wo ti wa samsu di esie. An ope ye chichiru wong. Na ye bre wana se. Ye jina wa samsu na e ye. Wa samsu obin to me kwa hon di fo fie. Enko fom na fidye. Achisa wa chichiru no. Ye katu mi biya no tum. Eda wa siyi kasa funi producing chain. Eti efu wa raden chain. O Yesu dimu. Amen.
Amen.
Sede yaka na yesi ya wo enkomodie. Dia ye di hun komo. Eye adie bia wo ankasa un susu se eye adia ehu hia. Nansu ehu hia pa 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 pa. Cho sam kabibi wo sam so si sa o se yina so onua. Otinini obeyete. Na ekwaya obonifo afasu. Asei enyina soa ewo enkwagie mu. Ah ewo ye leader soa mu. Eno na mene wo ka ho asam anopai. Eya rahu bebre ifa wakoma di machi. Mi pese wo nya abotre na wo di tie mi ye. Na hu se enoma bi wo kwa. Ehia se ye ni eda ho. Na se ne trof sam kan ye se oyifo ma. Chiso be wia na wakum na wasei. Na mpenyifo su kase enkomobwani se obra panu. Ewa dienti ya mwane fwane yene juma. Ena wakwa yiswa wanamso yene juma. Ya midi kaya kani se. Asembi wa Matthew chapter 3 verse 1 and 2. Obwane fwane huse asemni muye dru. Na asemni sube buwa ada senyina. No bibi obeti asemni suwa tuwa na mwa. Ebe ye nshiramano. Eniti wafri asia e sayi nipa ajeni ewa hon. Nasa wania na hwa otumi confuse wa ema wujitum. Eni ti na ye di nkomo anopai. Na ye di ye nkomo na ni ye ni dawa ni ye huse. Di obwani fuwa kebia enye nukre. Na di erwadi aka ye shen ni mono e kosuruba fomu ibisi. Ye nshen ya nkupo asemse e wasa asemno e faha wanye one way God. Eno wasanya oye na juma ni pantumi inti nasi. Eti ni pantumi jini nyankupo asem huwa ankase. Ade inti na saadi yewe anye seyi. Now for say, now go say, it's the end to me, ye, or boa. Then you uncoup walk and walk, a quiet the befasso de and foul be out. Into woo, our Nina Ho, not your own one so me. And come what beer be beara de bebano, send your bestia canafa, send your debet to us so, obey no so any more, dear. Into what you will see, where any, how do we see any, and fino. Side that ye see any, and away say ye say, and away ye say no. Mu hia bata kwa mbizu so esan se yade ya wa papa fo a omutimi kira de ma wani je e ye wo binum so a omu so fa kwa boni so e de nioma bi esisi ani mu a wani anda ho a emo kan ma me kakra
Matthew chapter 3 verse 1 and 2 o se na enanu mu no Johane a o ye osuboni no ba be ka asem o Judea stress so se mu sacha majune na osu ahini no aben
na mi shira o se Johane ka asem we se mu sacha majune na osu ahini no aben Sana Yesu Kristo na kasansu ebeka. Na odi eja na suma fono no musu waka. Na sadi ya mitai kanisa Yesu wa yekita na sampani munu. Yesu ye gusu eka. Sa monsa chila mwagini na osura hini na bayi. Saadi ya weye muwe druno. Nani peni beba na husu. No unsa tibie bia uomunu. Enye na radia hini enisu wa bayinu. Eti ya wasu wa sisano. Ene bini mwe fri asiese. Udi ya jini huye. Ya kamu sa chila mwagini. Obra na Yesu unstati inejuma. Onua musu stati inejuma no. Onusu kamu sa chila mwagini. Ebra anua wasa asiso. Nwa su osura hini na bayi. Nesu wa wasa asisoa. Eti ujidi se. Ebebe mu. Tiye niye pa. Sa confusion no and I say omutugu eni paso se onu Yesu Kristo wa asase so and o san ka che ye se osura hemie no ape me pese woti ase se onu a wo ye na de no onim de a o ka onim se mre bi mfiti ase bi na mo se num ni empanyimfo bi no mo nkyro se mu omu kire kire ya na omu keka to ho ame ye hunsi e be wo Kristo no na ba mu ife wo de free no wa time kra asam ka ni gusu sa no ye wo se si si na omu ka ya ase e be wo Kristo na ye wo Kristo no so no so de odi ba ye no okoka asampa wo ayi asamade no afi odi oka wa asase su su se be ya ye ni be ba ye hunsu se Adie ni firi asie no na eku animu a na afi na wona duru so na ya wono no na afi wo ko no e kire se osura hinie no e ben yo bibu a unsha no so ebu a ofiri ba bi na wo ba akra uduru nsawo mu a na onu mi se wo duru onu so nim se se ne asampa no omu firi asie ɛyɛ ho adwuma fifiti ase kɔpem sɛ asɛm a yɛka fa ne ho abɛ ma me yawo no deɛ sɛ ɔbɛdi n'anim abɔ dede yohane yawo no ɔbɛtenetene kwan mu ɔbɛsiesie kwan so na ɔno amu so yawo no na afei ɔmu gu so na ɔmu ka asɛmpa no kyɛ sɛ fifiti aseɛ akɔ akɔduru baabi nti kyɛ sɛ ɛbɛn ɛti ntie deɛ obi bɛka akyerɛ wo ɛbɛn na deɛ ɔka kyerɛ wo sɛ abɛn a ɛmmerɛ korɔ deɛ mfa wo ho na ɔpɛ sɛ wote aseɛ sɛ ɛkɔ soro ba fam ɛbɛbɛm nti hyɛ no nso kyerɛsɛm ne da so da hɔ sɛ yɛnsakyerɛ a yɛadwene ɛda hɔ ɛyɛ adwuma na ɛbɛsi sɛdeɛ a nyame asɛm kaeɛ no ɛbɛsi pɛpɛpɛpɛpɛ waba ɔbɛyɛ n'adwuma wɔkɔ afei sensei no aduru biribi so wo sɛ ɔkaa sɛ wankɔ ankanyɛ wo nkronkron ma wo nkronkron so woyɛ n'adwuma nanso bɛduru baabi no na sɛdeɛ ɔkaeɛ no a na waba bɛpie nti ne wɔka ho asɛm na kɔ a wɔkɔɔyɛ ɛne time ada mu deɛ deɛ wɔka no nafa na nyɛ time no ɛsiane sɛ ɔno ɔwɔ sɛdeɛ ɔyɛ n'adeɛ ɔbɔnefoɔ no nim sɛ ɔni kwan yɛ o da biaa meka saa asɛm a yɛka yi ɛwɔ kyerɛsɛm yi mu yi ɔno ɛnyɛ ne deɛ o ɛyɛ me ne wommienu deɛ a na ɔ sɛ na mekora mɛyɛ dɛn matumi asi saa nkurɔfoɔ yi a ɔmu wɔ kwan sɛ ɔmti sesa ɔm adwene ɔmtumi sesa ɔm adwene sɔre na masi wɔn kwan ama wɔn a nsakyerɛ a wɔn adwene na ɔmu adi m'akyi mɛyɛ dɛn papa no ɔbaa yɛ ɔkɔɔ yɛakyɛ ɛno a na ɔsɛ mede daadaa wɔ m ɔsɛ meka kyerɛ m sɛ na mowɔ no ankasankasa wɔ hampo wɔ kan na kyerɛ sɛ abɛn ɔkɔɔ yɛ suhwɛ mmerɛ a ɛda mu hyɛ sɛ te sɛn ɛyɛ nyankopɔn asɛm na wokaa sɛ wɔkaa sɛ yɛbɛwo no no ɛhɔ a na yɛwo no ɛkyɛre papa ɛnipa werɛ yɛ afi wɔn ho nanso ɛduru so ɛma yɛwo no pɛpɛpɛpɛpɛ ɛnti sɛ ɔno waba no ɔbɛnante ha no ayɛ n'adwuma ɔyɛyɛ no wɔ ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔkɔ ɔbɛsan aba bio a ɛma obi nnaada ɛma obi nsɛe wo nyinasoɔ kristosom ne nyinasoɔ ne adwensakyerɛ ɛne ne suro ɛwɔ mu ne sɛ yesu bɛsan aba bio ɛduru baabi korɔ ɔsekane ne deɛ ɔba te sɛ guama na deɛ ɛtɔ so no deɛ ɔbɛba te sɛ awe nade ɛma wo werɛ mfi saa nneɔma wɔ nyinaa na ɛma nnipa bi nka biribi ɛmfa nkye woadwene ɛmfiri ade papa a ɛwɔ sɛ adekyeɛ ne adesaeɛ wodwene ho ɔse yɛnsakyerɛ a yɛadwene na ɔsoro ahenni no bɛn ɛneɛ kwan a wɔyɛ n'adwuma deɛ mfa ho ɛmfie dodo a aba mfa wo ho ɔse da koro yɛ ne sɛ da pem na daa pem yɛ ne sɛ da koro enti ɛmmerɛ a wowo te hɔ na woayi w'ani na woyɛ deɛ wopɛ no wobɛhu sɛ woapie kyɛ no nso paa kyɛ no nso ɛntie deɛ ebinom keka na fa nyankopɔn asɛm no na deɛ ɔwoka biara no ɛduru so ama no yɛ nti deɛ a wɔwoka ɛbɛduru so ɛyɛ dɛn ɛmmerɛ ne bɛduru ɛti ɛma wo werɛ mfi wo ho krakrakrakra afei kɔ
john
14:1-3 ma me john
chapter 14:1-3 ɔse momma makoma ntutu
hwɛ nsuro o deɛ obi nka ɛntie o ɛma waba mu mu o ɛmfa ade papa nto hɔ na mfa ade a ɛnyɛ
monye onyankopɔn ni
ɔse yɛnye nyankopɔn ni adi nasan akyɛsɛn kora wɔ se sɛ gyene di
na me nso mongye me ndi
na afei ɔno nso a ɔka asɛm no yɛngye ne ni
verse 2 tena berɛ pii wɔ m'agya fie sɛ nte saa a anka maaka makyerɛ mo sɛ merekɔ makɔsiesie baabi mama mo
ɔse kyerɛ bia bebree wɔ n'agya fie sɛ ɛnte saa a anka wɔnka nkyerɛ yɛn da sɛ ɔkɔ no akɔsiesie baabi ama yɛ tenabea pii wɔ hɔ asɛm mɔ yi a yesu ka wodwene ho sɛ wɔnim sɛ waba m bɛbu ɛbɛyɛ wɔ sɛ wakyɛ ɛna ɔse ma wakoma ntutu na monye agya ne ni na monye ɔno so ni kɔ so aa na gye ne di yɛwɔ daadaa no wɔnim sɛ ɔno nso ne deɛ na ɛyɛ dɛn ɛbɛduru so na wɔpɛ wo na aka ne ho nti ɛma no kwan
verse 3 na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo a mɛba bio na mabɛfa mo makɔ
mo nyame nhyira wo ɛno na mepɛ ɔse sɛ ɔkɔ na ɔkɔsiesie baabi ma yɛn a ɔbɛba biom na wabɛfa yɛn akɔ enti sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ yesu ɔmma a ɛnɛ hyɛ no nso ɔse ma wakoma ntu wate ɔse deɛ wɔkɔyɛ ama wo nyinaa no ɔyɛ wie a ɔbɛba ɛti sɛ di sɛn yesu ɔbɛba mesrɛ wo ɛma werɛ mfi wo ho ɛntie a te sɛm hunu ɛndi nneɔma bi akyi sane sɛ bonsam nim sɛ ɔni chance ɛkwan biara nni hɔ ma no sɛ ɔno tumi nya deɛ wowɔ anya no enti ɛnto deɛ wowɔ no nkyene ɛnɛ hyɛ no nso ma w'ani ɛna hɔ abere biara kae sɛ yesu se ma wakoma ntutu ɛwɔ deɛ nti ɔkaa saa ɔnim sɛ yɛyɛ nnipa wohwɛ moses ne nkurɔfoɔ no ɔmu se aaron yɛnim deɛ ayɛ moses yɛ biribi ma yɛne ansom no ɛno koraa na yɛ nasɛn na afei aduru mmere se nnipa bɛka biribi a ɛnyɛ nanso mendi akyire ɔse ma wakoma ntutu baabi a wowɔ a wotie me bia awurade asɛm sɛ ma wakoma ntutu ɛma ɔyɛ mu nhyehye wate ɛmfiri ase a ndwendwene ho wate na ngye akyingyeɛ wae ɔse ɔbɛba yesu ɔbɛba or but is how we nothing. No, but be out to Muno, and then a bet show the audio. And it is Shannon so, and Tia and some Hunubia.
Now, my befamo, Mako Mera Minchain.
No, I befamo, Ako, no one in change. Yes, a yet damn, Beba. A yet damn, Beba. Cause Second Peter.
Second Peter,
chapter 3,
verse 8. Or say,
11.
Now, Adolfo,
Mumma, a dear Baku, in I say, my dear Bakuinta, what did you say? I'm not coming to you. Says, I say, my dear Bakuin, eh, Tao.
Said that crew, you are ready to say, if you shap him. Not if you shap him, you know, said that crew.
What you, what's my dear way in town? Send your uncle, what you are, no, that crew, you know, a dap him. And not dap him, see, and it is said, that crew. And tea and ma will rain few, and tea and ma will come and two, and tea and ma will be in cabby bean to assume. There was a wooden Wakuma sis one is her. Hey, a radis mamma command to two, or you saw a bechentia, and it was mamma command to two, and the house was say, Dakro Yara, this a dapim, a dapim, Zian is a dacro, and he said the ananity piano, a yanit is a daco.
Verse 9. A radin chair in the bush
was it on chilling the bush?
Said the Ebinum Bunu say a chair,
send the Ebinum Bunu say a channel, send your Yawa Jen saw a channel, one cherry a woe, one cherry o, what one in woe,
sir,
or show. Or shall no my bio?
Name mum, a money boot, you cherry mamma.
What's the name, mum, or money boot, you cherry mamma? And what the anti I watch you? Oh, the anti I won't know. When him diana or quire, and you know, guys, I'm walking to two. On him diana or quire, and it is Shannon Suaha. What see? Just a da pim no yan is a daco. Now the anti I won't sano, and ye be been a war ye. Or so on cherry on the bush and hookra. Oh, the hour ye, what it?
Up a say, in nipple beer by yira.
What it? Radim pesa obi yiranti na woche. Ana wonsu a wunima de pano afi ye pesa wonsu ya den wo yira. She, di obi beke bi entie. Waka o Matthew 24. Wose wona wo yi won to betwa na no so. Wonnim ba bi a wugina ana wa ma ye din sem hunu bi adada. Ebi ana wo kan en krofo ne ho. Ani ti dwene hu ye. Ana wanya nsam bi a wo de benante. Na wanya nsam bi a wo de betna ase. Na wo di aboni ban sem aguo. Fi se Petro tama Yesu Kristo ka se. Oh, soon I miss my son. I would use us, and shall be at the Pepe. I get that, and I'm some Pepe. I work under any be a winning one who be, and my name can't some who be, and my wound dear tree. What can't I tell you? You know, I feel over Cassa for new woman. I dare your body, a small no, so may Petro could be a found. I feel on my Petro with a woe. We are sitting. They are all that down with your all can't some show your territory. Shall your territory? Your only chance in the territory. It's a name Yamia Samobon chain, a Yadia, a beba supe, and it is Shannonso, or Simon Wakuman too, or say or no on Chan the Bosch. Pa on Pesa bin Muirantia. It won't pro, now Cocao Mo, Mayrana, Radijin Womono, and Cocao Mo. Try so much you Waba. In some hunu de menti wate obi obeka cho se eh such a wedding o so yin na ben o mu kan ye nne yesu na ka sambo o kan ye ansa na wo wuo adenti na wo so o kan sa o bra na wo sa se so wo uni yankopon enyansa nye pe o kan ye no so onim de besi nti hwade wa keka wa ha e ma wa koma ntutu ko so na jinidi o so be san ba bi wa kan so be ba bi ana ha so wo chi o de nti a wo hu se wa che uti ha so to so mame
o sin na imum on pesa won na ba na imum pese won yin aba adwen sachre mu
opese yetumi sachre aw nti no ato no bu no oto no bu sa ana o ka o mate ho no afi de bedru ba bi no wanye bibi enye ye ose won na wa yi won nti ose otwa na no so nti wa to no bu e ma wo wadwen sachre na emom on to no bu ma wo wa hye ase e nti hye na gina wate gina pinti nti e de omonefo no beka esan se nanka yani da so bo bo no fo no kosen no o ma petro kan bibi chire yesu se empare no nanso na wo eba enti sha no nso ene e ma re mfi hu ade ne yesu ya ne kakra enti ene de wo di tu tiri mu no e na ya ka ho asem a chiro no enti hwe se obefa asem no o kan ye se ye nsa sha ya dwene ansa no wo ko nanso no onim dia wo ye e no nso obeche enti o se ma ya koma ntutu o kan to nso ye den obeba ana aso wo chira ye se on pese binu mo yira enti no wa che woni ma de konti erade a che e na wo so wa fiti ase ye e na wo tie nsem mu no won sam de ono te ho no se ya kan chiro se o se aka kana ne tamfo no Enti wano wanji na home. Enti o planet bibia o de besa ni pa ni Yakobon tem. Enti ade bia watia wa ye confused enne nyame asem oba onche. Enye confused.
Menye confused.
Sa asem no wo ho. Na to me da so wo na obeba nso. Ahini ni so mrebe so.
Yes.
Ebe so pepe pe. Enti shusha baby papa. Tan yin yem renu benya baby papa tina. Tine se wo ti asamana wudiso. Ni pakro no no erade plania wajina ho. Na wani mnyanko pa adwene. Un sam na tsumano. Tom me da da. Enin ti shanun so. Tas mam.
Ten. Na erade danu beba sedi o wifuba.
Ah, sedi a musu womano. Ose beba ti sedi o wifuba o. Ebe funye mu. Ye wa fura se se wo kwa kwa ye. E san se erade manu. Misra o. Jai. Ose erade danu. Ebe ba ti sedi o wifuba eba. Obi kache osa wo mani nchilesa wo ma. Ewa chilo se mu. Na ebe sinso. Tishano nso. Ode sanse munu we abo nipa bebre frera de hu. Ode ama nipa bebre ye nyo ma iniswo ye. Ene tiye ni ye. Na fa asamuno. Na se sawab yuni free bibi. Fufro bimu. Na jidi se bibi wo wanimu. Ose ya dani beba tise di oifu oba. Enti uko suruba famo beba. Ewa chilo se mu. Obi kaya ni nchilesa wo ma. Agro bi obi di nchilesa wo ma. Ebo osa nya agro. Sete ya ni abrepano woka. E nchilesa wo ma. Sete ya de biya wo. Urade amaba biye jina na wako ya homa so ka asa woni ne pe amana bo ena wo pesa wo dani ni pe nyina adwini woni ni chen ye nti ena hye no nso wo se obeba na ne ba no mpo ebe fu ye mu ebe ye tisa de oyifo eba chese woni na wo nso na wo betisa wo ba ena nti hye no nso wa mayen sanchene ne ade nyina afa hye no nso fi se eno ma sa ni mu no wo be hu ana wo pie
emu na osho de kukuru dudu betwe makro na ewiem mfitia se de ebehye ase
o se osu di kukuru du betwem na ewiem mfitia se de ebehye
asase ne munyuma behye
o se asase ne munyoma ebehye nyoma bia wo asase so ebehye ano na dada wo nti wo agi asase mo ye di ano nti wo ye nyoma bia wo pe o se ebehye asase we ebehye osu no be bobo akọ ebetwem se ebe bobo ti se kete se na twem me kai bra me sachira ye na me ti bibi sey manti ase mi nim ba bi e wono ne se yehu ani bi ba me nche ha me se hwe suru ba bo boti sekete me kan ye no o se me nkata se mi nim ba bi e wo enti e ma ye te se dia dia me kan me nim ya de chro sam natural woni that's why asase ni suru ya wo hunu e be twam e be bo bo emu nyo ma ne be sesa che se e be ko ya twa bibi foforo de o be kan ni so a chiro ani enti hye ne nso se cho sancho papa ne ba na wo ye den o be ba na e be fu mu enti hye no nso ma ntena se se dia wo pe
11 enti se ye no nyina be sei a inipa ben esese mo ye
ate wo se se ye no nyina be sei ene ma wo pri wi nyina be sei de wo ni da su nyina be sei de ma wo fa ni se kwajo wo chai kwa me no e be sei de ma wo kasa ama akosua ne won se e be sei enti de nipa na wo se ye ada na ni se e bre ye won se den nani sie ye sitie ni e di fo nyankopo asem no ni e ba bibi ye den esi
nipa be na sese moye wo abrabo konkon no nyamesum pemu 12 se mo twen na mo ma nyankopo da no baye ntem
mo wo se nka ye sesa ne abo bra konkon ni ananti ye na ma nyankopo ba na ye den aye ntem unti no twentwen ni nas e no bi su dada wo se wo ma eh e tro dia ya den nyankopo ntimi ni o na dia wa kan bia so so twere se mu oka na esi oka na esi nye we na emam so wa shada ka Matthew 24 wa chire nse no what time no nipa tena ase ye de omupo no mu hu ye na de erade asam kan ye no na bam eti de ayati nyina no ye ye de ye pade na na o pese o ti ase se woni ne ya agwe woni ne nya adwuro ebebam eti makwan na na sa kira wadwene na ne maye ni tumi nya dan emrantam wona asori nam wiase e dada nipa e wo no kura ho e ma wo ho kwan e ma wo ho kwan a man who cried. Satan and Yabri, and Yabri, or she show no benyawo, now I say, and it is Shannon so. A man in some all can and yen, some of you do name yaw so, but to chin baby cry. Nasha Shadia, a year at Chiqua, and net and some cacra we are Israel, and we do.
I say, and no one now or show Besso or just say. Now we move it here, said the Anna Ashe. Now said the Boschetiano. Yerin train or shoe for fro, ne asas for fro.
Onzo guswa train, said the idea near to see a bayo. Oguswa chan watch train, said. San Roma were a best safe, say a train or shoe for fro, and ne asas for fro.
Yerin train or shoe for fro, ne asas for fro, art ne nating,
mo art ne nating. Enti ya kwa suruba fom. Na watama osu wanunu unso ye nipa. Opepe nipa. Samre su wachida ye sa ye. Chwa unsuru fufro ni asase fufro. Atri ni tim. Satri ni tim wa. Kwa mfobe koho. Udini ibe koho. Awzani ibe koho. Enyombe bia emfre bia mkoho. Enti mipesa uti asiasa diya. Uti suwe ya wani aji. Ebe du mrebi unu. Na unsu enyo bia nebeko bebi ya waka nungwasa. Enti shano unsu pa. Eyo do. Eno odi doye. Eno
ɛna ɔhu sɛ mpo yɛ bɔ afɔre awia yɛ kɔ yɛ bɔne kyɛn sa ɛna ɔsoma ne dɔba sɛ ɔmɛwu na wuo no akyi so wɔnkyerɛkyerɛ yɛn deɛ ɛba ɛna wɔakyerɛkyerɛ yɛn ɛna yɛ nnipa bi adwene sɛ wɔɔkyɛ ɛna wɔ mu daadaa nnipa ɛma wo ho kwan wo nsa ma wasɔre ɛma ne kwan gyina wo nyankopɔn asɛm so ɛma biribia ntwe wo mfiri nokorɛ no ho ɛna ne deɛ ɛdi kan a yɛasua no deɛ ɛtɔ so mmienu nso wɔ hɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ hɔ ɛno nti yɛasua deɛ ɛdi kan yi a hyɛ no nso nafa to wo tirim wo nsa mpɛo wɔ mpɛo yɛbɛsua ɔntumi nyɛ obiara hwe obiara so bɛtie obiara bɛtie na yɛni bɛda hɔ na yɛbɛhu sɛ deɛ ɛrekɔ so no ɛnyɛ awurade anigye awurade anigye ho ɛwɔ deɛ nti a wakyɛ na ɔpɛ siesiesie yɛ ho ɔsɛ ɛyɛ dɛn a ɔbɛba ɔsiesie baabi ma awie a ɔbɛba
ɔbɛba
ɛna ɛyɛ dɛn nso a ɔbɛba te sɛ owifoɔ nti yɛhyɛ no nso firi nɛ kakra wate fa sie dwene ho wate dwene ho paa ɛnam saa asɛm no ho ama woakɔdi baabi ɛnam saa asɛm yi nso ama wowerɛ fii ho ɛnam saa asɛm yi nso ama woafiti ase a ɛyɛ nnoɔma bi ma w'ani na hɔ wate ɛkɔ soro ba fam yɛ papa wɔbɛba ɔka yɛansa na wɔɔkɔ ɛnso wɔbɛba na wɔkyerɛ yɛn sɛ ahenneɛ ne time no abɛn abɛn kyɛn sɛnea kane yɛtee no ɛne sɛnea ne yɛsusu no ɛnkɔ n'anim yawo no wabɛyɛ n'adwuma wɔkɔ konkonkro so toa so na wɔ sɛ wɔyɛ dɛn ɔsan ba nti deɛ obi aka a wate a ama woyɛ biribi a ɛni sɛ woyɛ ɛnɛ yɛwoadwene sɛ wo ne nsesaeɛ ɛba w'abrabɔ ka biribi kyerɛ awurade wate deɛ woteeyɛ ma wo ne awurade ntam tee anaa woyɛ biribi tie awurade a ɛne awurade nkasa wɔɔba yesu ɔbɛba na ɔwɔ ne nkurɔfoɔ na ɔbɛba te sɛ deɛ owifoɔ ba ɔbɛfu yɛn mu ɛno nti ka biribi kyerɛ awurade na nim nana wonim na ɛsiane sɛ ɔho hia ne nti ɛna ɔpɛ sɛ wote sɛ yesu kansɛ wɔkɔ so so ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ abɛn na abɛn so ampa sɛ sɛ yɛɛkɔ yɛnim pa sɛ yie sesɛn na aba koraa ɔse ɔnkyɛne ne bɔhyɛ mu na ɔse da koro yɛ ne sɛ da apem da apem so yɛ ne sɛ da ɛne ne nkasa
anɔpɛyiɛwurade
nkasa meka biribi aka di makyi ɔhene meda w' ase anɔpɛi w'asɛm a wode abɛdom me woabie m'ani tumi wura ɔma mahu sɛ nsɛm a mete no ɛnyɛ w'adwene no no na ɛnyɛ deɛ woka kyerɛ me no no mapɛ m aka mebɔne akyero meto nsa frɛ yesu ɔmɛtena makoma mu matumi anante sɛdeɛ wohwehwɛ baabiaa mɛduru ayɔnkofa bɔne bia metwitwɛ mɔ yesu din meda w ase tumi wura sɛ watie me ɛwɔ yesu din
amen
ɔhene meda w ase wodɔ yɛ nti na woma yesu bɛwuyɛ na ɛno akyirɛ nyina wogu so a wohwɛ yɛn awurade wohwɛ yɛn yɛtetew yɛhyɛ w'awerɛhoɔ yɛma wohu ade pa a wayɛ ama yɛ no ho mfasoɔ na wodɔ yɛ nti na wayɛ hintasɛm yɛakyerɛ yɛsrɛ sɛ wobɛboa yɛn awurade ma yɛadom wate ma yɛnya nyansafoɔ sɛ ahitofel a wankasa wodi nyansa kyɛ no na wotufo bɔne na woma a ɛyɛ agyinato hunu no ma nsɛm a ɔbɔnefoɔ asoma ɛde ne nam nnipa adwene mu ɛde ne nam nnipa ɛso ɛde kɔ ɛnamfofa bɔne mu ne nyinaa nya agyinato ahunu na fiti aseɛ boa wo ma na woma ntumi mfa ade pa wode ama yɛ ɛnya baabi pa akɔ ɔhene ɛtumi ntena baabi ɛsu ɛne asekyerɛ wɔ yɛda w'ase agya ɛwɔ yesu din mu
amen.